السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يشنغني كوزني بجاء الله سبحانه وتعالى أمرني بجشاني بساكاري كواسوز لجنوانا ونوزي محمد صلى الله عليه وسلم winabasangira ngindo bibose nabasangira winabasangira ndo binabamukurikira bazamukurikira kuza ku munsi miruka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yukadushira muri bo Allahumma amin. Ubushize twarebe hamwe gihamya ya ar-raja yo kugira ibyiringiro ku mana nibyawe byose no gufata ibyawe byose ibyiringiro byawe byose ukabishyira mu maboko y'Imana. Kwabonye ko ar-raja ubisobanuye yuko ari uko umuntu yagira ibyiringiro byiza ku mana. Tubona ko maana ar-raja cyo bisobanuye ari atawakku wal amalu mamdudun, ni umuntu kuba yagira gukekera Allah neza akagira n'ibyiringiro mamdudun bihora ku mana, ahoze ibyiringiro bye ku mana. Iyo byo byiringiro twabibonye gihamya yabyo iri muri suratul kahfi aya nyuma Allah agira ati, aho Allah agira ati فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. واوندو زابو فيتي بجيلي نجيرو ويفوزا كزاهوراني ماناي أبجيميرا فليعمل عملا صالحا كان دو كغوراني مانا ومن يبسوا أنه يكارو غورا كي مانا إمبيغا وشا كوزا أفتي بجيلي نجيرو أتزي كزاهوراني مانا كاريب مانا يارمي جرو فليعمل عملا صالحا وونغوزا كريب كوغا بجيزا ibikorwa byiza bitunganye. Twabonye yuko bifite condition ebyiri, cyambe no kuba yabikoze kubera Imana, icyakabiri no kuba yabikoze agendeye ku buryo inka y'Imana sallallahu alayhi wasallam abikoze ntacyo yongera n'icyagabanyije. Azakora ibikorwa byiza wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kadra bi ntaza bangikanye mu kugaragira Imana, muri uwo kugaragira Imana n'ibyo bikorwa bye ntaza bangikanye Allah subhanahu wa ta'ala n'uwo wese ntazagaragire undi ntazabangikanye uwo ari wese mu bikorwa byo ari gukora ngo byakora ibangikanya. Iyi ni imwe muri aya bamenyi bakoresha, ni simwe muri aya bamenyi bakoresha babuza iki, bagaragaza yuko babuza shirki, ukubangikanya k'umuntu yakora igikorwa ariko akoze iki, ugasanga akoze igikorwa mu bikorwa byegerezwa abantu mu bikorwa abantu dukora twegereza Imana, ugasanga nagikoze ariko ashaka gushimwa n'abantu, ashaka ko abantu bamureba, uwo nguwo igikorwa cye kiba kigimfa busa. Kumusimira ukabaza mubaza ese iki kintu wagikoze kubera iki, avuga ati mana rwose nagikoze kubera Allah mubwira ati kadhabu tawarabeshya, ahubwo wagikoze kugira ngo bavuge gutya. Fakad kiri ibyo byamaze kuvugwa. Ibyo bituganisha muri ya hadithi nwa Imana sallallahu alayhi wa sallam y'abantu batatu, ubwo hazaza wa wundi wapfuye mu nzira y'Imana umushahidi wapfiriye ku rugamba, na wa wundi wari umusomyi wa Qur'ani mbega yarizi dini aramenya, na wa wundi wakoze iki, na wa wundi watazi swadaka mu nzira y'Imana wari umukire, ngo wabone bose ku munsi miruka bazaza. Noneho Allah subhanahu wa ta'ala baza n'uwa mbere Allah amumenyekanisha, amubwira inema Allah muhundagaje, amubwira ati fa'arrafahu ni'ama, Allah azana umukire. Nako Allah azabanza kuzana wa wundi wapfiriye mu rugamba, wapfiriye mu nzira y'Imana mu bigaragarira amaso y'abantu, amubwira uti Allah mumenye, amubwira inema ze yamuhundagajeho fa'arrafahu ni'amahu, kugeza ubwo Allah azamumenyekanisha inema ze, amubwira ibyo yamuhundagajeho, namara kumenya agaciro k'ibyo Allah amuhundagajeho, amubwira uti fama amilta fiha, ese izo nema naguhundagajeho zose niki wazikoresheje? Uwo muntu ngo aziyutse akavuga ati ngo mana rwose kataltu fika hatta stushhidtu, mana mu byukuri ngiye nakoze iki, narwanye mu nzira yawe, narwanye jihadi kugeza ubwo nakoze iki, kugeza ubwo nishwe ndi mu nzira yawe. Ngo Allah azamubwira ati kadhabta, urabeshya, walakin qatalta, ahubwo warwanye liyuqala innaka jari, kugira ngo bavuge yuko uri iki, uri umuntu w'intwari ntabwo ubugira, uri umuntu w'intwari ntabwo ubugira, nta utinya. Allah azamubeshyuza, azamunyomoza, amubwira ati kadhabu tawarabeshya, ahubwo wakoze ibyo kugira ngo havugwe yuko uri iki, uri intwari. Fakad kila, byamaze kuvugwa, bazamukurura umutwe hasi n'amaguru hejuru, bakora icyo mujugunye mu roho jahannama. Kuyakubwira yakoze byose ntabwo yabikoreye Imana, abikoreye abantu nyine ku mugaragaro, ntabwo ari bazi biri mu mutima we. Babonye ko mashallah uyu munyakozi bitangaza cyane, yakoze iki, yakoze ibyo akora byose mashallah abantu baramushima abandi wenda bamuhaza ashahada aravuga ati uyu muntu wo mwijuru kwa kudi dore ko tutemeye kuba twahereza umuntu ijuru abantu baramutaka ingwe zajya mwijuru ariko ku munsi meruka za umunyagihombo Allah turinde kuba abantu nkaba ngaba ngo wa kabiri muri abandi bize bakiga idini bakarisobanukirwa bagasoma Qur'ani Allah zamubwire ma yamuhundagaje uwo munamara kuzimenya namara kuzemera Allah amubwira ati fama amilta fiha ese niki wakoresheje mu nima naguhaye ubumenyi naguhaye iki naguhundagaje byose wabikoresheje iki avuga ati rwose imana qara'tu fika alquran nasomye kubera wowe nasomye Qur'an kubera wowe ndanayigisha wa allamtu nizi gitabo cy'imana ndanakigisha niga ilmu ndanayigisha kubera wowe Allah amubwira ati kuko Allah nta ushobora kumubeshya inna Allah alimun bi dhati sudur mubyuki Allah azibyishe mu mitima y'abantu ntabwo Allah amubeshya uwo muntu Allah amubwira ati kadhabta urabeshya ntabwo ibyo bikoze kubera ngewe walakin qara'ta ahubwo wasomye Qur'ani liyukala kari kugira ngo havugwe y'ukuri iki uri umusomyi mwiza uzi gusoma Qur'ani uri gitangaza uzi gutanga amawaiza wize kugira ngo bazagutake ushaka ko kugaragaza talenti zawe washaka kugaragaza abantu iki impano ufite mu gutanga inyigisho mu kwigisha abantu ibyo byose wabikoze liyukala innaka kari kugira ngo ubwirwe yuko uri iki uri umusomyi mwiza wasomye warizi dini warasobanukiwe fakad qila byaravuzwe genda bango babivuze bagubye guhembere nayo bazamufata mu jumwe muri wa jahannama kwa ku ngo niki urungu uzari ubyingo rubi kandi ubyingo rubi rukora iki ruracibwa rukajugunya muri wa jahannama nuko bwa rongo azari ubyingo rubi bazamujugunya muri wa jahannama Allah turinde kuba twamira kaba muri abo ngabo uwa gatatu muri babakire babandi baratanze mu nzira y'Imana nta kubatagize Allah zamubaza azabanza mumenyekanisha inyema ze abwira inyema ze zose yamuhaye namara kuzemera maze kuzimya Allah mubwira ati fama amilta fiha urumva Allah kubabaza kugira ngo akore iki atanga ubuhamya ku bantu suko Allah atabizi ahubwo ari kumubaza kugira ngo atange ubuhamya bw'abantu ubutabera bwa Allah subhanahu wa ta'ala bugaragarira aho ngaho wowe uraza ati Imana rwose ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaka fiha lak mana mu byukuri ntanzira nimwe nasize ushaka yuko dutanga muri iyo nzira kubera wose ibyo nakoze kiramaze gutanga natanze mu nzira y'Imana mu nzira zitandukanye Allah zamubwira ati kadhabta urabeshya walakinaka ahubwo watanze anfakta liyukala kugira ngo bavuge yuko wowe uri iki kugira ngo bavuge yuko wowe jawadun yuko uri umugira neza uri umunyabuntu uratanga uritanga nta kutagira fakad kila byamaze kuvugwa genda rero ngo babivuze bakore bari guhembere nayo bazamukurura mu jumwe muri wa jahannama izo ni ingeri z'abantu batatu ntagara abantu batatu bazabikorerwa gusa ahubwo ni ingeri z'abantu batatu bazakora iki ni ingeri z'abantu batatu zakurikiriza mu ruwa jahannama ku munsi meruka zakoze ibikorwa byiza bigaragarira abantu kandi ibikorwa bihambaye cyane Allah ashima ariko kubera ko babikoze batabikoreye Imana bakabangikanya Allah azabajugunya mu ruwa jahannama ni ukuvuga rero n'umuntu yagiye gukora igikorwa cyiza birasaba ko umuntu akora icyo atekereza akareba kure ese iki gikorwa agiye gukora ko ngiye gukereka abantu ku munsi meruka bazamarira iki isaba nibo zamemba ni ukuvuga no gukora no mwibangikanya ko umuntu akora ibangikanya akaba yakora yakorera ijisho harimo ubwenge bukeya harimo umuntu kuba afite ubwenge bukeya kuba ashaka ishimwe adashaka ishimwe ry'Imana kandi iryo shimwe ashaka ku bantu ku munsi miruka zaribwirwa wakoze ibi kugira ngo uvugirwe gutya byamaze kubyo rero byaravuzwe wamaze guhembwa n'abantu baragushimye ngakora iki bamukurire bamujugunye mu ruwa jahannama ni ukuvuga rero bavandimwe w'Islam dukora iki turebe kure ibyo dukora byose dukora iki ibyo dukora byose twitekerezeho turebe kure tumenye ko ikiremwa muntu niyo umuntu yakereka ibikorwa byacyo ntacyo kizakumarira abantu benshi usibye abo Allah agira impuhwe bamwe bakoze kugwa mu ibangikanya gukorera ijisho ibangikanya rito ngasanga unakorera ijisho ashaka gukorera ibada aho kugira ngo ayereze Imana akayikora hari imigambi ibiri ibada ugasanga kuyikora ari ugasanga ari no kwerekana abantu yabara ahantu abantu bari niba ari gusoma Qur'ani akageza agatunganya hurufu zayo neza n'inyuguti zayo akasoma neza abantu badahara agasoma nk'umunebwe yurauna nnasi nkuko Allah bivuze muri mu biranga abanafiki mu biranga abantu b'indyarya nuko bereka abantu bakorera ijisho yurauna nnasa bakora ibikorwa byabo bya ibada bereka abantu badashaka kwereka Imana bashaka amashimwe y'abantu ugasanga umuntu aho kugira ngo yereze Allah subhanahu wa ta'ala ibada iyo ari gusari wenyine ntawe umureba asari vuba muri gusiganwa ariko yaba ari gusara aho abantu bari akaba yasaye inota igeze mu icumi yose yibombarikiye agaragaje ko ari umuntu utinya Imana ni amakosa kimwe na abazusanga ibikorwa yakoze aho kugira ngo ibikorwa yakoze abyihishire abigaragaza Imana rugasanga je kubwira abantu baIslamu ngiye nakoze gucya na gucya na gucya giye kubira gukora gucya rwose ngiye gucya na gucya ayo nta makosa ntabwo icyo wakoze cyose ibikorwa byizuye kubibwira abantu suko ngo ntago ntago ari byo ukuvuga rero muri hadithi irimo ingeresha tuzabantu bazakora iki baza kumushyiraho bakajugunya muri wa jahannama ni kuvuga iyi hadithi kuvuga gutya ntago ari kuvuga gusabyo bya story bya bindi umuntu wumva ngo bamuhaye gusinkuru ntago ari urwenya ntago ari niki ntago ari numugani waciye gusa gurangira gucyo lala ni hadithi ibintu bizaba ku munsi imperuka kuvuga rero umuntu wiga idini agomba kwiga abyereza Allah subhanahu wa ta'ala akiga agamije gusa agamije gushimisha Allah subhanahu wa ta'ala no gutungana imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala wakabiri umuntu ufite umutungo yewe Allah subhanahu wa ta'ala yahaye umutungo n'umuntu ufite umutungo ntawe tugamije gusaba kiriye umuntu ari wese ufite hakura afite amafaranga bona ajya gutanga ajya kuri ajya tekereza kuri hadithi hadithi ntabwo yoroshye iyi hadithi yabwirwa amanywa n'ijoro ariko ntabwo yoroshye wo yewe Allah yahaye umutungo menya ariko uwo mutungo ufite n'ujya kutanga ujibanze kuri iki banza utekereze kwanza banza utekereze uyu mutungo ngiye kuwutangira nde ese ngiye kuwutanga kubera iki kugira ngo abantu bandebe banshime dore ko nabyo bikunze gutera cyane cyane bamwe mu bantu bafite amafaranga kudafasha imiryango yabo ugasanga ajya gufasha hanze kubera iki arashaka ishimwe ubwo nafasha umuryango birarangira aho ngaho n'igihe wenda ashobora kugira ashobora kuvuga ati n'ubu nifasha aba ngaho nta kintu bazamarira ariko najya gufasha hanze aho bose bamureba bose babireba bazamuvuga neza ibyo bikunze gutuma bamwe bakora iki kubera gukorera ijisho bakora iki bafasha imiryango yo hanze bafasha abantu bo hanze bibagiye imiryango yabo n'abavandimwe babo icyo ni cya kabiri yewe ufite umutungo reba uyu mutungo ngiye gutanga ngiye kuwutangira nde ese ngiye kuwutanga kubera imana ngiye kuwutanga kubera iki ngiye kuwutanga kugira ngo abantu bashime icyo ni cya kabiri icya gatatu yewe Allah yahaye ubumenyi uri kwiga idini icya gatatu yewe uri gukora iki yewe ugandukira Allah subhanahu wa ta'ala urwanya roho yawe muri ibada zawe zitandukanye reba ese ibihugu ngo nabya ibada mbikorera nde ni ukuvuga rero iyi hadithi irahambaye cyane ni kuri njye nawe n'uwari wese kuba twakora iki twakwereza Allah subhanahu wa ta'ala ibikorwa byacu tukabikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala nta kindi kibyihishe inyuma nta maronko y'isi dushaka mu bikorwa byacu bya ibada niba uri gukora uzi ko uri gukorera imana korera imana gusa wivanga Allah n'undi muntu kuko ejo n'ejo bundi ku munsi imperuka abantu bazasiba ku munsi imperuka yawe matubila sarair Allah aravuga ati umunsi ibyihishe bizasirwa ku mugaragaro umunsi abantu bazasirwa hehe azashyirwa ku mugaragaro abantu bakora byinshi bitandukanye ariko ejo ku munsi imperuka bizashyirwa ku mugaragaro abantu bakora iki arabo Allah subhanahu wa ta'ala azandagaza ala ruusi alkhalaiq azandagaza kuri bose babireba bandagaza yandagaza abantu bya bindi abantu bahishaga hano kuri iyi si batagaragaza ku munsi imperuka bizagaragara kubyo rero wowe ukunda gutanga mu nzira Allah subhanahu wa ta'ala komeza ni inzira nziza ariko kora iki iriza Allah igikorwa cyacu gutanga mu nzira y'Imana wikumva ko nimara gutanga gusa birangira aho ngaho la 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 nutanga ugatanga kubera kugira ngo nagushime ejo ku munsi kuzagira igihombo niwiga idini kugira ngo aragaze talent ya ugaragaze iki ugaragaze uwuriwe ugaragaze uburyo amaze kumenya ugaragaze ibyo amaze guhifazi ejo ku munsi niko bizaba impfa gusa hazaba kunyomozwa azaturinde kuba mu bazanye mu munsi miruka nuko ubwo igikorwa cyose umuntu akora cyose umuntu ajya abanza akibarure ari ese iki gikorwa ngiye kugikora kubera ndi cyo ni cyambere ngiye kugikora kubera imana akora iki agikore kubera imana nuko ubwo rero umuntu akwiye kuba yakwereza umugambi we agatunganya umugambi we akavugura umugambi w'igihe cyose igihe agiye gukora igikorwa akakiriza Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh aravuga ati muri wadalilu tawakkuli qawluhu ta'ala kwa tumaze kureba ibyo na araja icyo bisobanuye tugiye kuri wadalilu tawakkuli tugiye kuri gihamya kwiringe dore ko Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yavuze amwe mu moko ya ibada arangije aravuga ati nandi moko yandi tutavuza aha ngaha yose agomba guharirwa Allah subhanahu wa ta'ala muri ayo moko ya ibada yavuze ubwoko bukurikira wadalilu tawakkuli na gihamya kwiringira Imana ni kauluhu ta'ala ni mvugo y'Imana igira iti wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ngo kandi mujye mwiringira Imana niba koko mujye mwiringira Imana ku mara ariyo muzaya mwiringira gusa in kuntum mu'minin niba koko muri abemeranya abo Sheikh aravuga ati Abdurrahman Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim Allah mujye mu yaravuze ati at-tawakkul cyo bisobanuye wa dalilu tawakkul kuri tawakkul Sheikh yaravuze ati وهو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الامور واظهار العجز والاستسلام له Sheikh aravuga ati no kwinjira imana icyo bisobanuye ngo nugufata ibyawe byose nuguharira ibyawe byose ukabishyira mu maboko y'Imana ukishingikiza Allah subhanahu wa ta'ala ukiringira Allah mu byawe byose ukanagaragariza Allah subhanahu wa ta'ala yuko udashoboye yuko ntacyo ushoboye usibye Imana yagushoboza ukanibombarika munsi y'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala mega ukishyira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ukibombarika iki ukibombarika munsi y'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala ibyawe byose ukabishyira amaboko y'Imana Sheikh Rajab aravuga ati watawakkala alayhi wattakala bisobanuye istaslama ilayhi wa atamada alayhi wa wakkala ilayhi amrahu wa sallamahu ilayhi Sheikh aravuga ati kuvuga tawakkala yirinze imana yishingikiriza imana bisobanuye umuntu yari bumaritse ku mana wa atamada alayhi yishingikiriza Allah subhanahu wa ta'ala wa wakala ilayhi amrahu ibyo byose abirekera imana ibintu byose abishyira mu maboko y'imana wa sallamahu ilayhi yarabirekera Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh akomeza aravuga ati wakala ilayhi amrahu wa sallamahu ilayhi nuko umuntu yarekera ibyo byose akabishyira mu maboko y'imana akabirekera imana ngo huwa ibadatun min ajalli al-ibadat ukwiringira imana nimwe muri ibada zitagatifu se zimwe muri ibada zihambaye cyane zumwe ugo hejuru ngo bal huwa ajallu anwa'i al-ibadati wa a'la maqamati at-tauhid ndetse no kwiringira imana na nimwe mu moko ya ibada akomeye cyane umuntu akora kandi ari mu nzego zo hejuru zo guharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe ni kuvuga iyo umuntu arazwe no kwiringira imana nyako urwo ari urwego ruhanitse cyane mu moko aba ari urwego rukomeye cyane mu nzego zo guharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe fala yufawidu abdun umurahu wala ya'tamidu illa ala Allah azza wa jalla kukwibyo rero umuntu akiringi ntagafata ibye byose no kwiringira kwe kose ntakabiharire undi usibye Allah subhanahu wa ta'ala utari Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa alqadiru ala kulli shay'in kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala ni ushoboye buri kimwe Allah ni ufite ubushobozi bwa buri kimwe cyose biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ubwami bwose buri maboko ya Allah subhanahu wa ta'ala kandi niwe ufite ubushobozi kuri buri kimwe cyose ni kuvuga rero Allah subhanahu wa ta'ala niwe dukwiye kuba dukora iki twakora iki twaharira ibada zacu twanaharira ibyacu byose ubuzima bwacu bwa buri munsi dukora ibyo dukora byose tugomba kubiga twiringira Imana kubera ko Allah niwe ufite ubushobozi bwa buri kimwe cyose ubwami bwose nubwe nkuko Allah byivugira muri Qur'an muri suratu Ali Imran kuli Allahumma malika almulki tu'ti almulka man tasha vuguti yewe mana yewe mwami ufite ubwami bwose tu'ti almulka man tasha kandi wambura ubwami ushatse watu'izzu man tasha kandi mana yewe mana ubahisha ushatse watudhillu man tasha kandi ugasuzuguza ushatse biyadika alkhair ibyiza byose biri maboko yawe Imana ibyiza byose biri maboko yawe Imana innaka ala kulli shay'in qadir mu byukuri Imana wowe urushoboye ufite ubushobozi kuri buri kimwe cyose ni ukuvuga rero Allah subhanahu wa ta'ala ushoboye buri kimwe nta kimunanira uyu wure dukiye kuba twakwiringira dore yuko uwiringiye ubwenge bwe isaha n'isaha ashobora kuba yasa ubwenge bwe ntibugire icyo bumumarira nuwiringiye umutungo we isaha n'isaha umutungo we ushobora kurangira nuwiringiye umuntu atezeho ibyiza mu biremwa by'Imana hano kuri isi igihe cyacyo cyose icyo kirimo gishobora kuzapfa umuntu agasigara yandagaye ibyo yiringiye agasanga byarabaye imfa gusa Sheikh akomeza aravuga ati biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ubwami bwose ni maboko ya Allah subhanahu wa ta'ala agira umwami washatse abuyobozi washatse akabwambura washatse akubahisha washatse agasuzuguza washatse ubu ndukiye kuba twakwiringira Sheikh aravuga ati wa idha kana kadhalika igihe ibintu tumaze kora bimeze gutyo fal makhluqu wa in kana lahu naw'u qudratin fala ya'tamidu alayhi mujiri tumaze kora bimeze gutyo rero ni kuvuga ikiremwa kabo nuko kiba gifite ubushobozi runaka hari ubushobozi kiba gifite ubushobozi bwo kuba cyagira icyo cyagira ibyo gikora ikiremwa muntu niki kiringire bwa bushobozi gifite gishobora kuba cyakora la 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 hamwe n'uko umuntu afite ubushobozi runaka ntabwo ubushobozi bwiringira kuko ni imana imushoboza walau fima aqdarahu Allahu alayhi kabone n'uko umuntu afite ubushobozi ntakabwiringire kabone n'uko bya bindi Allah mushoboze gukora bya bindi Allah gushoboje gukora ntukabyiringire n'uko umenye ko ari byo kamara ibi ngibi nibyo ziringira la 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 bal ya'tamidu al-'abdu 'ala Allahi 'azza wa jalla wahdahu kubwibira ahubwo murajya kuri iki umuntu ajye yiringira imana wenyine gusa ntakinyirye by'imana mushoboje gukora fatawakkulu ibadatun qalbiyya sheikh rakomeza ravuga ati ukubeho kwiringira imana ni igikorwa cya ibada gikorwa n'umutima w'umuntu kwiringira imana igikorwa cya ibada gikora iki gikorwa n'umutima w'umuntu nko tubizi ibikorwa dufite ibikorwa mu buryo butatu hari ibadatun qalbiyya hari ibikorwa bya ibada bikorwa n'umutima w'umuntu hari n'ibikorwa bya ibada bikorwa n'ingingo z'umubiri hari n'ibikorwa bya ibada bikorwa n'ururimi rw'umuntu umuntu avuga agasingiza imana ni kuvuga rero ibikorwa biri mu buryo butatu hari ibikorwa bikorwa n'umutima w'umuntu muri ibyo bikorwa harimo iki harimo kwiringira imana n'ibindi n'izindi ibada zitandukanye naho muri ibada zikorwa n'ururimi rw'umuntu harimo kuvuga ko umuntu yavuga ubuhamya ko umuntu yasingiza imana akoresheje ururimi rwe ndetse n'ibikorwa bikorwa n'amaboko y'umuntu arimo ko umuntu yakora akoresheje ingingo ze z'umubiri ibada zigiye zitandukanye shenga aravuga ati ngo fatawakkulu ibadatun qalbiyya kwiringira imana ni ibada ikorwa n'umutima fa in i'tamada ala ghayri llahi fima la yaqdiru alayhi illa allah fadhalika huwa ash-shirku al-akbar ukubwiye rero igihe umuntu yiringiye utari Allah subhanahu wa ta'ala kuri bya bindi wa wundi yiringiye adashoboye kuri bya bindi adafite ubushobozi usibye bidafite n'ubushobozi usibye nubwo Allah subhanahu wa ta'ala gusa ibyo ni byo bandikanya rikuru umuntu abakoze iyo umuntu yiringiye utari Allah akiringira uwo muntu ku byo adafite ubushobozi usibye ku bwo bushobozi ari ubwa Allah gusa uwo ngo abakozi bandikanya rikuru ivana umuntu mu busilamu wa in i'tamada 'ala al-ahya'i al-hadirina was-salatin ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحوه فهو نوع شرك أصغر شيخ رفقتي ونجيهم منه يرينجي أباريه يرينجي أبازيما أكيرينجي لبانه باريه الحاضرين بهاري أبونا والسلاطين أكيرينجي نبا يبوزي وفتو يبوزي وفتي بيو بيرو الله سبحانه وتعالى الله بهاي أكيرينجي لبانه nibindi nk'ibyo akabiringira ibyo bintu fima aqdarahumullahu alayhi akabiringira kuri bya bindi Allah yabashoboje gukora kuri bya bindi yabahaye kuri bya bindi Allah yabashoboje kuba bageraho abo bantu akabiringira kuri ibyo ngibyo min rizqin akabiringira ko bamuha amafunguro bagiye cyo bamuhereza mu byo kurya cyangwa se ko bagira iki bamukuraho akabiringira nibindi nk'ibyo ngibyo uwo ngu abakoze shirkin asohara abakoze ukubangikanya gutoya abakoze ibangikanya ritoya nibyo bari kanyitwa nago rikoze iki nago ryoroshye numve gusa ngo nibari ritoye ko agire ngo ni ibintu byoroshye ibari kanyari tuyu muntu rikoze nibyo rimuganisha iryo rimuganisha kubanye kanyari kuru ni kuvuga rero ni ukwiringira irimo ukubiri hari ukwiringira utari Allah subhanahu wa ta'ala ukwiringira utari Allah subhanahu wa ta'ala birimo uburyo bubiri hari ukwiringira utari Allah subhanahu wa ta'ala ukamwiringira ku byo adafitiye ubushobozi usibye ko ubwo bushobozi bufitwe na Allah subhanahu wa ta'ala wenyine icyo gihe umuntu abakoze ibangikanya rikuru twatanze urugero nko umuntu yagenda kumva y'umuntu wapfuye ku mushehe wapfuye akajya kumusaba urubyaro akajya kumwiringira kuvuga ari kumwiringira ku byo adafitiye ubushobozi usibye ko ari Allah ari ufite ubushobozi wenyine gusa bwo kuba yabimuhereza uwo ngo abakoze ibangikanya rikuru uwo ngo bavuye mu busilamu ukwiringira kwa kabiri ni ukwiringira utari Allah subhanahu wa ta'ala ariko ukamwiringira kubyo Allah yamushoboje kugeraho ukamwiringira kubyo Allah yamushoboje gutunga kugira ngo abiguhe nko kubamwiringira kugira ngo aguhe abafungwa cyangwa se gukureho ibibi ukamwiringira aho ngaho umuntu abakozi bangikanya ritoya shirkun asghar byose ntabwo byemewe ukwiringira kugomba guharirwa Allah subhanahu wa ta'ala wenyine gusa dore yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama ibisobanuro nk'ibi ngibi yabishimangiye mutima wa Abdullah ibn Abbas no kugira ngo bitubere isomo twiga abantu bazakora iki bazaza nyuma yaho ngaho yaravuze ati ya gulam yewe mwana inni uallimuka kalimatin ngiye kukwigisha amagambo akurikira yakurikira yakomeze idha sa'alta fas'alillah nusa buju saba Allah subhanahu wa ta'ala nura ambura kabo kujuka ramburira Allah subhanahu wa ta'ala wa idha sta'anta fasta'in billah kandi niwiyambaza n'ubusaka inkunga nushaka kugutera inkunga uzisaba Allah subhanahu wa ta'ala iyi hadithi yini wa imana sallallahu alayhi wa sallam sahihi ni hadithi wa gazali kunu saba nuna sabi nungu juzi saba Allah subhanahu wa ta'ala nuwe wanyi nufutu shuzi kwa yabi kujizahu nuzi njite nga munu nuzi abe uziko umunu runaka nara muka nyanze nara muka anyiru kanyiwe nara muka mfanyiwe nzabahu nabi la unagaru kunguku itile mga munu nacho tagukorira nuno inuwa imana sallallahu alayhi wa sallam kujangu ashimanjiri يبنى يسبقير ابن عباس المجيرتي وعلم أن الأمة يوم غانا من يوكو نوبغو أمرتانغو سنوغا بانوغو سباكو يتيرانيا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك من يوكو بانوغو سنوغو أكو يكورانيا أبانوغو سنوغو سنوغو بياكو يتيرانيا كجيرانغو بكجيريتو بكماريرا bigiricyo byakumarira mu byisi bigufashe biguteza imbere lamya nfauka ntacyo byakumarusa ibikimana yakwandikiye wala wishtamau kabirugo bakwiteranya kugira ngo bagire icyo baguhungabanyaho kugira ngo bagire icyo bagutwara ntacyo bagutwara cyeretse ikimana yakwandikiye kizakubaho rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf amakaramu yamaze kwandika yamaze kuzamurwa igero ryamaze kwandikwa wa jaffat as-suhuf ni wino numuti wakoreshejwe mu kwandika ibyo kintu wamaze kuma kuba byamaze kwandikwa ibinyugo bizimwe muri hagize zikora kizi komeza umuntu kumva yuko adakwiye kuba yakwihiba ntuzatiga ikiremwa muntu akuboko kwawe ngugiye kugisaba la ntuzirishye ikiremwa muntu uyu munsi kirahare cyo kizapfa n'igifeshe ese uzasigana nandi iri ngero ki watawakkal ala alhayy alladhi la yamut Allah akubwiye ati uje wiringira wa wundi Allah uje wiringira Allah we uriho alladhi la yamutu dafa nukuvuga rero wa wundi udafa niwe Allah subhanahu wa ta'ala niwe ukwiye kuba kwiringira abantu rekana nabo wikumva ko ubuzima bwawe ufashwe n'ikiremwa muntu uyu natafasha nzabahute la suko nguko mwe bihaga kwiye kuba yabaho gutyo Allah avuga ati muri Qur'ani watawakkal ala alhayy alladhi la yamutu wasabbih bihamdihi uje wiringira Allah wa wundi uriho ufite ubuzima alladhi la yamutu udafa wasabbih bihamdihi unamutagatifuze utagatifuze uwo ngo udakoze iki udapfa umutagatifuze kubwishimwe rye nukuvuga rero ibyacu byose tubishyire mu maboko y'Imana twiringire Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Abdul Rahman akomeza avuga ati uziringira utari Allah subhanahu wa ta'ala akabaye kwiringira abantu bariho abona akabirinjya kuri bya bindi Allah yabashoboje kugira mu kumwa amafunguro cyangwa se mu kumukuraho ikibi iryo ngiryo nibandikanye rito azabakoze Sheikh aravuga ati wal mubahu nicyemewe rero icyemewe mu byanya no kwiringira an yuwakkila shakhsan bin niyabati fi tasarrufi fi umuri dunyahu icyemewe no kumuntu yashinga undi kwa kuntu ushaka kufita igikorwa runaka ushaka gushinga mugenzi aguhagararire cyo gikora iki umukorera tawkil urakimushyuka uvuga ati mpagara muri iki gikorwa mpagarira muri iki gikorwa ndashaka ko unyunyiza muri iki gikorwa nge nago mpari genda unkore iki gikorwa runaka ukamuha ubujyari bukore cyari bukitwaremo icyo ni cyembe byo bireme kuba washinga umuntu igikorwa runaka biniyabati akaba yaguhagararira fitasorufi fi umuri dunyahu akaba yaguhagarara muri gahunda zawe z'isi zo kwiteza imbere byo umuntu abyemerewe shekara bati lakini ariko rero lakini la yakura ariko ntakavuga ati umuntu akabwire wa wundi yamaze gushinga ibyo akamubwira ati ngo tawakkaltu alayka ntakavuga ati ngo tawakkaltu alayka akavuga ati uyu muntu nubwo namushinze ibyanjye niwe niringiye la ntakavuye gutyo ukwiringirwa nuko Allah subhanahu wa ta'ala baraje avuga ati ntakavuga ati tawakkaltu alayka akavuga ati ngo namwiringiye la awe davuga ati ajavuga ati wakkaltuhu namushinze urumva ajavuga ati namushinze kumpagarara mu gikorwa runaka ajavuga gutyo mu magambo ntakavuga ati nakwiringiye nukuvuga nayo avuga abantu bakoresha mu giswa yavuga ati ngo nakutegemeya wewe gunda kwiringiye iyo ni mvugo irimo shirkun asghar irimo kubangikanya imana kuvuga ati ni wewe niringiye lala ntagari wewe niringiye aho uje uvuga ati ngiye nko iki mushinze iki kintu kuvuga rero nta wundi koze iki nta wundi kuye kuba yakwiringirwa ntago byemeje umuntu yashinze umuntu iki igihe umuntu yashinze mugenzi w'ikintu kuwe mubwiye ati ndakwiringiye lala aho uje uvuga ati mushinze iki kintu ngo fa innahu walaw wakalahu kubera ko uyu muntu washinze mugenzi w'ikintu ukabona ubwo bayamushinze ikintu fala budda an yatawakkala fi dhalika ala allah azza wa jalla wahdahu habwe nubwo washinze umuntu ikintu kawe nubwo yamushinze ikintu ntabwo yemere kuba yakora iki habwe nubwo yamushinze ikintu ahubwo agomba kwiringira ibara kuri cyo ngicyo yamushinze washinze umuntu ikintu ukora ikintu runaka ariko hamwe n'ibyo ukora iki ugomba kwiringira Imana akoze iki ugomba kwiringira Imana kuri icyo kintu wamushinze kuko Imana nicyo nifite ubushobozi bwo gukora iki bwo kurinda icyo kintu washinze uwo muntu ukora impamvu yo kuba umuntu yaguhagarika ku kintu ukamushinga ikintu nta kibazo ariko kwiringira wiringira nde wiringira Imana ushoboye byose ni ukuvuga rero kuba washinga umuntu ikintu nta kibazo akaguhagara nta kibazo ariko niyo ubikoze ugashinga umuntu ikintu wiringira nde wiringira Allah wewe wenyine gusa kuri icyo kintu wamaze kuri icyo gikorwa wakoze nami kuvuga rero ukwiringira Allah subhanahu ukwiringira nuko Allah wenyine gusa ni igikorwa gikorwa n'umutima kandi dutegetse guharira Allah subhanahu wa ta'ala wenyine nta untuvanze nta untuvanze mu gikorwa ni kuvuga rero iyi ni imwe muri ayikora iki igaragaza yuko tugomba gukora iki kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala tugarukire aha ngaha mu isomo ry'ubutatu uzakomeza igika cy'aya in kuntum mu'minin turebe nicyo Allah avuze kuri icyo gika cy'aya cya kabiri gikurikira kuko Sheikh ari gusobanura tawakkul ari gusobanura ukwiringira uko ariko yaratavuga kuri aya kuri dalili kuri iki igaragaza ukwiringira kwa rukwa Allah subhanahu wa ta'ala ubutatu uzakomeza aya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.